famtulia. Every day ngihlezi ngiphusha le grind kuze thina sibe right edladleni siphile kahle. Oh, waqala ubamnyama kudala, kwathandazwa amafindo waqaqwa, wavuleka. Ngangingazi inyoka kumele izibopho, ngifezo kuningi lingakakhali icilongo. Ubuthakathi inkohlakalo nenzondo, akunadosi mabambelele kukholo. Solo ngeke ngiphumule, ngize ngiphumelele. Ngingavuka nango 4 AM, faka unyawo kwide, kungibheke emphantweni. Ngibhene phepheni, bhala amaphupho hlezi azofezeka. Shona nashona khona, shona nashona khona, shona nashona khona, yofeza amaphupho.